iska daagarnayl inaa ridaan gebi ahaantiini gelin qura ma caabini kadhaan geeshka wagareede gawaarida fardane shala markay kugu garwaamaysay oo geesiyaashaad jecleed gumucu leefayay garka ciidda niman saaray oo gaabtay baa jiree anigoo gantaalaha ku wada gabankii gurgur sawir gooni uga qaaday oo geliyey facebooka cirbad inuu gelgelanahayay oo geed yar hoos galay gadaal baan xogtiisii ka helay fulaygii gaabnaaye hadduu geesi goba yahay jigraha lama gurgurteene gumaadaa libaax guudle iyo goodir baan ahaye ninna guushaygamuu hantiyo golof xalaadeede guullahan ku dhaartiya allihii gacanta weynaaye haddii la iskarbiyo libinta wuu gacan sarreeyaaye hillaa galalacleeyo gurdabo gobodi waa meele saleebaan middii laba gudboon caawa soo gala afartan guu iyo dheeraa dagaal guuna hoo jiray gablan iyo galaambigii dhiciyo qolaba tii gaadhay waxay gelin boqolo god u qoteen duul la gowracay gacarto iyo dirir buu ahaa mana galaysnayne iminka colaad loo guntay tiika gudoweyn wax dhan baa la gees maray tilaab kula gudboonayda diwaangeliya geel iyo inaan ariba guahayn garmadow gurbood wiila iyo odayga xuushaaya duq gabowday gabar iyo garoob wixii lasoo gaaro inaan gacantu seerayn ahayn lama gumaadayo gudunuwaa garyaaliya ballacad guri sarmaaneed inaad guura iyo galab carro umar uga guudhaan oo dacdaada gaadhaan rag waa kala gar qaataaye oo aan nabaddu waa gogol sanniya gaawo caana lehe garbo siman u wada seexannoo gacal walaalowno si guud iyo si gaaraba intaad wada guddoontaan labadaa markaad gaawusaan goba odurtay fuusho iyadoo aan gaf iyo godob lahayn noo gunaanada.